Number 2.0.
Ladies and gentlemen, boys and girls in a building right now. Sorry, boys in a building.
A shoe.
Yo.
Yo, 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 yo.
Oh, great, what's up?
Hey, gyaphileka put it on my rice.
Ah, don't give me none, man. No.
Cyber.
What you talking? Cyber, no?
Yeah, cyber.
No, cyber.
Cyber.
Cyber, no?
Yeah.
So why told them he chance to go to game then hip hop maskandi gospel
ngabona ku internet la inkundleni zokhuluma
ngabe ku interested into that
ngangi-interested ngangifisa ukuyibuka ngangizoyibuka kahle hlobo isikhathi sasikhona around ngasale isikhathi
la uzonyuke once nje mhlambe so striker ngawo
ngigol ngilishayana la ngilishayana
leso sisho
So
isespingo secondary la uqale khona ihip hop noma uqale
aqale way before ngiqala nje ngisakhula ngempela
e
primary yeah around 86 kanje.
So e primary when was u drop ama bus
ngangise ngwadedele
ngiyabona la ukuthi awusi indoda yamagama amaningi indoda nje yabona ungazibiza mhlambe ngokuthi we introvert in a way.
In a way. Abantu abaningi bangakusho njalo ukuthi ngi-introvert.
Yeah, ngiyabona la. Hey Lee, ngithemba ngibuka ibio yakhe. How? Hey.
Wow,
usayibhasa. It's just nje mhlambe 3 lines.
Ngize ngayibona lethi email nje ukuthi ang-add
kule. Hayi, ngithi sayibha.
So uma ngazele ikhaza nje uzwana nje kuphela ukuthi usayibha nje kuphela. Akukunye nokunye nokunye.
Hayi, ngathi udayi ndoda okunye okunye nokunye uzozibona.
Ama collaborations nani.
Hayi, yazi ukuthi ubhale ukuthini? Upala ukuthi Bongumusa Dlamini, professionally known as Cyber, grew up in the streets of Durban, started making music at the age of 11 and has never looked back, inspired by ama artists like Abu Lil Wayne, J. Cole, Drake and many more.
Straight to the point. I never looked back.
So uqala ngoproducer uqala ngograp
vele. Ngiqala ngograp. Uproducer nje ngiqale like 4 years ago, yeah. I'm not 4 years old, yeah. Producer, but I call him a grip.
Okay, and ini kuzelu kuthi ugcina se producer uma kuthi uqale ngo grip.
Ngicathi inane sound ukhula kwayo sound yami. Ngagcina sengibona ukuthi mengizenzela mina i production kwesinye isikhathi. Ngiyakwazi ukuthi ngenze lento engiyifunayo, ngikwazi ukuyexecute kahle lento engisuke ngicabanga emqondweni, because ngiqala nje from scratch ngize ngiyivale yabo, from the beat to the vocals yabo to yonke into kahle kahle.
So uyakwazi ukuthi ungalobu umsathe wayichazela indoda la, hayi ayikeep lento uthi nginayo lento emqondweni bethu
ngingayenza
awishaye kanje, hayi ubone ukuthi hayi lo muntu la akayikeep. So you know enjoy the most njengamanje ukurapper noma uproducer?
Eyi kwazwanzima umbuzo. Eyi njengamanje ngingasho ukuthi kokubili.
Okay,
I feel like sengikhulile, yazi sengikhule kukona kokubili kakhulu futhi. So ngeke ngikwazi ukuthi mhlambe but ukurapper ngeke ngiqambe amanga, because ikona phela engaqala ngakho. But production na sengithephine kwamanye amazinga nakuyona, so nayo ngeke ngikwazi ukuyishiya ngaphandle.
Ukuthi una something nje emqondweni uvuke nango-1 uthi ngeke.
Noma ingani, noma inini. Meke yafika emqondweni nje ngiyayilesa, ngiqala ekuqaleni ngiyiqede.
Okay, kunengoma esiyidlalile lana. Most High.
Yeah, Most High.
Usebenze kuyona no Leon Gumede. Usebenze nabantu abafana nabo Loki futhi. Obala abanye ongathanda ukuthi usebenze nabo, ngiyabona ukuthi njengoba shuthi nje bunayo nje namhlanje u Leon Gumede shuthi kuningi kusaza enisazo sebenza nako.
Akuningi futhi kuningi sesisebenze kubona.
Oh, enisebenze kubona.
U Leon lo wa maskit.
Yeah, yeah, umaphorisa ne. Asimamukeleni ngoba nawe khona isitu. Leon Grand uthi yami.
Sure, wenze kambanja.
Ah, no ze grand wethu.
Ngimuzo etropheni into lana mfana enzima kanjani phewa le big kid mina. Le aunt kanti yaba serious.
So mana cyber le kufuna ukuthi bayu Leon sichazela ukuthi nihlangane kanjani ukuze nikwazi ukuthi nispara lo yithu. Leon
Sure. Ukuhlangana kwami no Cyber ngihlangane naye through umngane wami kuthi uShemza. Uyena owade show music. So wangitshela ukuthi khona intwana kuthi uCyber ebhalayo ekwazi ushow music insweni. So ngahlangana naye kanjalo.
Oh okay. Uma ungasane khuluma ngokuthi uCyber sekukuningi enisebenza phezulu kwako. Ingabe ukhuluma ngomusic noma ukhuluma ngalokho kunye abantu abaningi abakwazi ukwenza?
No, ukhuluma ngomusic nje, music yeah.
Oh, okay. Phela mhlasimbe uCyber la ngizokubona nje lapha mhlasimbe lawo.
Ngiseke kodwa ngabe sesayisha.
Oh,
so nawe ungalanga semahlayeni.
Ah, kona angimningi. Kodwa ngikhona ngebhula yami, ya ngebhula yami, impula yami nje okay, senze into kanje
ngisho. Yeah. Elion vethu ngisacela ungidlele inja yami ukuthi akutholini kunzima noma mhlambe uthole so under pressure ekuthenini abantu bekwazi uku ngathini mawu rap bekhiphe kule character leya bakujwayele uyiyona bekwazi ukuthi bengene ecathulweni manje zalokho osuku ikhona because mina mfana ngifuna uqama mang all the time yabona nje ngisho bekuthiwa makuthiwa usomahlaya usemuvini ngisho bekuthiwa imovie yakho na into eyiserious kanjani kodwa ngihlele ngilindele ukuthi ielement yakhe izoba nobuhlayanyana kuleyo movie le angikwazi nje ukuthi ngimbone ukuthi umfundisi noma ubani ngiyazi ukuthi ngaso sonke isikhathi khona la engizothi ukuhleka hleka khona kunzima ukuthi ngingakuhlukanisa lokho icharacter yakho nomsebenzi owenzayo uma usukuthatha futhi usuzokwenza omunye umsebenzi mhlawumbe ukuthola nawe kuyi challenge nyana
ngiyakuthola kuyi challenge kona kodwa ngicaba ngokuthi kumele uzame yonke into yabona nje isikhathini samanje i-present usuyibona manje siyenza siyacula iya actor yenza yonke into so manje ngeke uzowazi futhi ukuthi i-talent lakho likuphi so omunye uyakwazi ukwenza okunye uphinde ukwazi nokwenza okunye njengoba nami ngikwazi ukushaya ama video ngibe ngi-rap futhi yabo ifangizamanga bengeke ngize ngazi ukuthi ngiyakwazi
ngiyakuthola
kodwa ngiyacabanga ukuthi lo mbuzo lo namhla sibuthola ngaso sonke isikhathi ukuthi angaphele ngobe u-serious uli uyadlala
and my most umuze ngene futhi uyazi ukuthi hayi bo
hayi u-serious futhi manje
phela nje nayi iphethini iqondana lo muntu uyayazi lento ayenza
so Cyber akupho kunye uspana phezu kwakho njengamanje sesizwile single yakhe imnandi akupho kunye uspana phezu kwakho
njengamanje sisipana ku EP no Leon and then emva kwe EP nami ngizokhipha iproject yami yeah so sisipana gonna go to lokho ile EP and then le project le ngizoyikhipha i solo project le yami
okay abantu ongathanda ukuthi usipane nabo ngiyazi vele ukuthi uzosipana nawe kule project le mhlasibe lombuzo lo ngawunikeza nalo yithu ukuthi obani esingabona kule project yini le EP yini okuzoba yini nalo yithu
bakhona
okusuthi sobona bazoba surprise
ya sisho kanjalo
ngizifuna
sithi ngizayibona
ngibonile nami nosiphele ukuthi ngibona ukuthi ukhathele ne
ebekwe studio
ngiyabona ukuthi le reception angalazi studio yake uyalala akasekho manje la into ukhathele
kaya studio
lazi mina yasimazi lazi mina la rapper nayo nina ama talent maningi ndawe
aya basho njalo
Okay mhlambe Leon because wena ngiyazi ukuthi unegame elikhulu futhi ngizobuyela kiyo leyo yenzayo yosumahlaya mhlambe ibapha abantu ukuthi egameni sebekhona njengamanje ukubona ukuthi hayi because ngizwile ama flow akho lapha na hayi khona nginokwenza ukuthi hayi no akhona la ama flow lawo mhlambe uba onga no two engingafisa nokusebenza nabo in future asebe namagama nje impela eSouth Africa impela nje esikhuluma ngawo
Mina ngingayinikeza uCyber leyo mpendulo because yabona njengoba mina ngirapper bekuyinto nje ukuthi hayi othi ngibone ukuthi kuyenzeka yini mase ngibone ukuthi kuyenzeka
uthi get what was just doing lokuthi awuthi ngibone awuthi get awuthi get nje yami awuthi get awuthi ngishaya noma uline yohani
mina kuyenzeka nje and angithi uyazi ukuthi mawuqala into
yeah
usuku uzicreatela when you demand out of nowhere esuke ingekho esuke ingekho uya create and then kumele uyi maintain otherwise uzoxabana nabantu
sure
hey kahle kahle abantu engasho ukuthi ngangifisa ukusebenza nabo ngoba abantu abaningi sesisebenzile nabo ukuthi akulula ukuthi ngisho ukuthi abanye babo bahoba yabo but laba abaningi laba ngifisa ukusebenza nabo sengisebenzile nabo nabanye ke futhi bakhona nabanye singibona engasebenzi naye ngafisa
like elayithe kuyinomzobala
nje osisihlambe la South Africa
okay South Africa ba South Africa yonke
manje ngibona abanye
hey mfethu
Hey, uyacabanga
usasebenzile uza awangifike umuntu
oqondile. Kunabo blacklist, kunabo touchline.
Okay, I'd say ustokuyithi labo babalile. Umunye wabo engafisi ukusebenza nabo nje. Njengomuntu oyigiant kule industry lesiyona
thina. Yeah.
Yeah. But abaningi sesisebenzile nabo.
Ngoba nisebenzile nabo. Okay. Astro Pipiti sibone.
Yeah, yeah.
Angazi Leon zongena nazo iphi ne?
Ayi, no ngizoshiyela uCyber.
Okay, no ngiyithanda leyo ufuna ukuthi akashaye.
Yeah, I know, sizengayo.
Okay, okay. Cyber. Ngiyacabanga ukuthi
let's kill it all the way from the Spingo.
Oh,
yeah.
Let's go. Cyber.
See.
Come to this.
Man, you already know what it is. Shout out Cozy FM. We out here. Yeah. Look, man. Yeah. Okay. Man. Yo. Put me on everything that I need in these premises. Dishing out lifelines, how I'm dropping these sentences. Father, forgive them how they be lacking on discipline. How they gon' dim it, they know the light is equivalent. The 45 chandeliers is some treasure with all the bling. I told my brothers we back in business, they bet on me. Chill with my people, I stay in touch with the victory while we sipping on beverages, reminiscing about everything. And so we toast. Even when you make it out there, dog, don't ever boast. Watch out for the snakes, just keep your eyes upon the coast. Plying legendary since the dead nigga bros. Bless my catalog for leaving everybody, man. My heart is wrestling, life is a roller coaster. I'm utilizing my excellence, I can see the results. Moving right in direction, dog, do you dare me to go? Four in a row, till I'm considered one of the goats, man. I resurrected from the mud and I'm bringing it home. I'm busy battling the curse in me, killing these songs. I'm busy learning how to function with such on my dome. And when I get it, you gon' get it, my brother, we own. I know a kid that had like many talents, but the problem was the balance. Yeah, he was a jack of all trades, couldn't master at least one of them. Now he's out here stuck in the hood with dreams bubbling, he drowning in his own flows. I don't wanna be like him, so I'ma fight it till I get in. See no dead ends, I put some life in it. Gotta put my family on a billion dollar lifestyle before I see the dead end. And when I get in, but before I get in, give me credit, man. I got knowledge for days, motivated, don't play with the boy. Broken pianos test me, I play with their chords. Hip hop popping, nothing to stop it, they thinking it's out. I got it wrapped around my waist, we gon' figure it out. I swear this life is like a race, I can't find a new route, man. And all my thoughts congested like accidents popped on into. Very influential, they know in the South. But I keep on polishing, nigga, you know what time it is. All I see is dominance, pretty women and confidence. Putting in the hours to get these riches and followers, follow me. Minimal effort, I'm in my element, follow me. Serving this Halloween, that's my analogy. Rumbling, got no time to be fumbling, follow me. Double it till my sum in the bank ain't no summary. See why I got flexibility, serving this luxury. On my knees, I pray to Jesus for my peace and all the things I've ever wanted. Put it all on my redeemer. Fighting with a demon, trying to get my ass to scheming for some pieces. Turn a firm believer to a non-believer. What a demon. Martin Luther dreaming, I was in the corner scheming. It was waiting on my blow up till his vision got depleted.
Oh!
This guy's nice.
Cyber.
Yeah, bro. It's nice. It's nice. Yeah.
Too much. Too much.
We answer just so effortlessly.
Bless up, sir.
Yo, bro, I know this is nice. But I know saying your words, man. I'm also, I know it's
be
wait. I'm advising just keep on writing. And uzoba even way better, you know. And the one mouth to inspire about J. Cole, I can just like, yeah, that lady is
bless up bang bonga cool bonga cool my bro.
So back to like a jalaban online.
Online on Facebook, Cyber in capital letters, Instagram at cyber_SA, Twitter gonna get fun.
Okay, no, yeah. Event.
Oh yeah. Kona my event ngwa hlanisa manje ngisengibalekela ukwa mention manje because ama dates bengawa confirm.
Okay.
But ngizoshaya one man show. Alongside my brothers Lamin Sevensana now. Around December eKapela eMhlanga. Zobe sekuyisibingi shaya.
Okay.
And then kona namanye ama events but wa manje bengawa confirm ama dates so ngikwazi ukuthi ngwa disclose on.
Okay, no,
yeah.
Man. Thank you so much, man. Cyber, ladies and gentlemen. We got this Lily Nagum Sagazukuza family number 2.0.